Beans production.
Hey, don't know what to say. Revelation chapter 1 verse 7. Behold, he's coming from the clouds, and everybody shall see him, including those who pierced him. So we told, my God is a serious God. Narongi hiva gimi nemba bila pisi. Nakupa tu reality, si fiction unawishi. Nakupa kitu tamu tamu sana shinda dish. Chitega sikio makini kami nanza kuspit. Hi dunia inaisha na sijui kwa unajua. Najua ukila happy sana wezi kutambua. Nasema hiki juno na wenge kibambua. Mituna wapa ona na mjama sani kidogo. Nakasha moto na pia na wapa moyo. Naka wende pista humilia hivo hivo. Kwa kora fanya dhambi. Ajudali na jide wende mkali. Utarusha kwa moto kali. Mchoko tako kubali. Yani si wote ni wasafiri ni safari ni katari. Nelo fikio kingoni Mungu anabisa odi. Miadi, miadi.
Wacha moto wake.
Mumba. Sana sana kwezi siku zangu za ujana. Uomba ni hard na nisipoomba ni bad. Nagopa hukumu na pia sira za Mungu. Sasa nika mwanafunzi na mienda fanya nini. Judambi za kila hali ziku kila mahali. Mavazi na marashi za mamanzi na nivuta. Mabesta na niambia mini fala siyeli hanya. Yipusa wakipita na niambia niaje bana. Unajisha shashasha squeeze unajifanya sana. Kujideka holy jona kulengara bana. Mabesta na niambia nechushama nianze kuwaka. Ati edu Bambu atafrija, vutu shara na sigara, anze chana gomba. Nambia sikai mkristo na izi mbundi ni mengara. Aiba, tafanya aje nola.
Wacha mote wake, wacha mote wake, wake. Nijome mapepo na zitambe.
Bila pisi, nakupa tu reality, si fiction unawishi. Nakupa kitu tamu tamu sana shinda dish.
Chitega sikio makini kami nanza kuspit.
Hi dunia inaisha na sijui kwa unajua. Najua ukila happy sana wezi kutambua. Nasema hiki juno na wenge kibambua. Mituna wapa ona na mjama sani kidogo. Nakasha moto na pia na wapa moyo. Naka wende pista humilia hivo hivo. Naka unafanya dhambi. Ajudali na jide wende mkali. Utarusha kwa moto kali. Mchoko pako kubali. Yani, si wote ni wasafiri, ni safari, ni katari. Nelo fikio kingoni, Mungu anabisa odi. Miaji, miaji, miaji.
Wacha mote wake, wacha mote wake, wake. Nijome mapepo na zitambe. Chuna imani na imambe. Wacha mote wake, wacha mote wake, wake. Nijome mapepo na zitambe. Chuna imani na imambe.
Ikiangalia anga, naona siku bado changa. Mesha bado napanga kabla hele mesha ni ma. Isha ni manga. Nikiangalia anga. Naona siku bado changa. Mesha bado napanga kabla hele mesha ni ma.
Kings production. Kings production.